ykmziki.com.
Mimi huyo Alisa, karibu Bongo Dar es Salaam bwana, karibu Bongo Dar es Salaam bwana. Indoda Daya Dar es Salaam, kaka miliki pesa uweze kula vitamu bwana. Na indoda Daya Dar es Salaam, baba kama una pesa mademu kwako mashemu bwana. Oya we watu wako bize bize kwenye pay, wakipata bata ota pay. You know man, I know okay. Meza tajiri fisikali pembeni, watu wako bize bize kwenye pay, wakipata bata ota pay. You know man, I know okay. Meza tajiri fisikali pembeni. Karibu Bongo Dar es Salaam bwana, karibu Bongo Dar es Salaam bwana. Umji una toto karibu wanawe, hey. Umji una stare wanawe, hey. Umji una toto karibu wanawe, hey. Umji una stare wanawe. Nakumbuka kitambo nilivyokuwa mdogo, nilisema nikija pale siwezi konga mate. Nakumbuka kitambo nilivyokuwa mdogo, nilisema nikija pale siwezi konga mate. Oya we wanangu hapo kwenye vipi, wauni hapo kwenye vipi, asera hapo kwenye vipi, wanangu hapo kwenye vipi. Karibu Bongo Dar es Salaam bwana, karibu Bongo Dar es Salaam bwana.
MTM gang, 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 eneja gabie, wameneja kubeki, watoto wa Kino Towni, watoto wa msada geleji, kakabweka mnyama, moja yo, ala JMC, watoto wa Matombo, watoto wa Ngongo Maputo, we mama Lingodo. Matombo moja yo, atushibagi empire, watoto wa Moroko, we Sanganda, Mabwe, Konde Boy.
Me experimenting, darling.